Makazi, Tine project yesikolo ngemisebenzi yaselwandle. Umsebenzi endiwaziyo mna kukulowo.
Jonga ke ntombam, i-Oceans Economy lishishini elikhulu namathuba amaninzi ezengqesho. Nge-Operations Parkies, i-Oceans Economy, urhulumente namashishini abucala bavelise utyalomali oluyi-17.7 billion rands.
Iyho, iyamangalisa loo nto. Kwenzeka ntoni?
Yinxalenye ke yesicwangciso sikarhulumente sokukhulisa ezoqoqosho, ukuvelisa imisebenzi nokunika umtsalane kubatyali-mali. Uyazibuya ungade ube yingqonyela kakapteni wenqanawa ngenye imini ukuba nje ungene kwizikolo ezinxulumene nezolwandle.
Nyani? Kude kukho izikolo ezijongene nokufundisa ngezolwandle. Yhu, mandiyibhale le nto kwiprojekt yamakazi. Ngenye imini ndakuba yikapteni.
Operation Pakisa, Oceans Economy. Uyiphathelwa ngurhulumente woloMzantsi Afrika. Sisonke siqhubela phambili uqoqosho lwezezilwandle eMzantsi Afrika. Ngenye incaciso ngena kuoperationpakisa.gov.za.